don't pa firimba.
Honest. Download it from ilovezedmusic.com.
Vashilo!
Bambi bala luish, kukumbi fisha shina. Nyama pange yabu, bena bafwaya fenka sulwe na kubantu. Ine teti pape haba wishing atine mfirwe. Bantu narishi vaya wefikulu wavika muinde. Hello, talala, talala palinde.
Yes.
Uyule sa talala, talala palinde.
San.
Olo upempele kutini kangiwe sininga kangiwe inde. Esa talala, talala. Awe mukesha mukanaka. Kukumbifishe shina. Kubantu mukalanda. Nangu mufayo kumponya. Mukesha mukanaka. Fisheshina kubantu mukaranda nangu mufayo kumponya lesa wandi wansadile ena mukuru nangu abalwani manjimine keti ya mfile nalipalwa kade
keti ya mfile
inde nalipalwa kade inde nalipalwa kade.
Makitombai
Batv Sochi Mulisu.